zake. Namuka subuhi, napika hodi, natamani niponge na wewe. Unachua kipesi, nataka niweze leo niweze kusema roho yangu, nataka nikupe penzi, niweze kudai dai na wewe. Kama vipi tuponge, nakupenda Mama Samia, wendo roho yangu, siwezi kukuacha. Nipepe hani, nipepe kipenzi, nipepe roho yangu, oh mama. Nipepe hani, nipepe kipenzi, nipepe roho yangu, oh mama. Mama Samia ukunda, Mama Samia unyenda, Mama Samia, Mama Samia, Mama Samia ukunda, Mama Samia unyenda, Mama Samia, Mama Samia. Niwe kachungwa, nikankamule, nkwenywele, utakaye mbora. Niwe kachungwa, nikankamule, kwenywele, utakaye mbora. Kaka wakacheka, hansi yo muyembe, yawende niwe ndiwo. Kaka wakacheka, hansi yo muyembe, yawende niwe ikakuleka. Mama Samia ukunda, Mama Samia unyenda, Mama Samia, Mama Samia, Mama Samia ukunda, Mama Samia unyenda, Mama Samia, Mama Samia. Acha waseme, siwezi kukuacha, takisema nini, iko na wewe. Baila bakambe, ahori ni hondi, ahona sitame, sitame ho. Nipepe hani, nipepe kipenzi, nipepe roho yangu, oh mama. Nipepe hani, nipepe kipenzi, nipepe roho yangu, oh mama. Kaka wakacheka, ahansi yo muyembe, yawende niwe ikakuleka, oh. Mama Samia, Mama Samia, Mama Samia, oh Samia. Mama Samia ukunda, Mama Samia unyenda, Mama Samia, Mama Samia, Mama Samia ukunda, Mama Samia unyenda, Mama Samia, Mama Samia.